You're killing them, Smalls. From our house to your house, you're listening to EJ OBZ Baddiest, the Playlist King. From Bamiza.
Bamiza Season 9.
Oh, la, la. lo lo, ala la, hey wena, wozala, hey wena, wozala.
izingane zidwele isikhembu sami siphelele cela ningithelele noma yisavana nyana akasafuna ukuphumula akafuna ukulala awungebhadi uzolala uzolala nana akafuna ukuphumula akafuna ukulala awungebhadi uzolala uzolala nana ubedansa phezu kwetafula lapha Alexandra ayinambona lona ngizomashkarana ubedansa phezu kwetafula lapha Alexandra ayinambona lona ngizomashkarana ngulungula thethelele thethelele
Diana
thethelele
soma kwenye ramani
thethelele asiyeke sistalele ababona labanjana benza mawala wala ngulungula thethelele asiyeke sistalele niyababona labanjana benza mawala wala 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 we
Usombe ushike bedu ikute ipo mwezini
kona cheki kona ungei
soma kwenye ramani
kwe dada una
soma hapo kwenye
kwe dada una
kama hizo soma ramani hapa
kwe dada napofungua mlango wa mlango napofungua mlango wa mbele agikiza nyuma umefungwa inaga macho iona gimbele unaweza ikuta igunga ukaikuta igunga uko
siseme hivyo
Ani meteleza digunga uko Ugaikuta igunga uko Ola la la eh Asa twende ikwe peshe ikwe pe ikwe peshe ikwe pe twende ikwe peshe ikwe pe ikwe peshe Aya twende ikwe peshe ikwe pe ikwe peshe
Twende
sasa ikwe peshe ikwe pe ikwe peshe Ola la la
Download my mix on YouTube Audio Max, yeah. DJ Beast Boy 255
TZ. Oh, we in the club all night. Many things I don't try. I'm a boy, don't I? Gas me up, no time, no time. Oh, I'm trending, I don't know why. Oh, I don't need some goose up. I don't suck my young money, come. Only some goose up. If you get in my check, money, boy. But give me shawty low, give me ballet no. I'll get that don't know, life is yellow. You don't know tomorrow, Extraordinary things I'm doing. Ordinary things don't remove me again. Extraordinary things I'm doing. Ordinary things don't remove me again.
Kwe dada unapofungua mlango wa mbele Agikisha nyuma umefungwa inaga machwa hiyo nagimbele Unaweza ikuta igunga Ukaikuta igunga uko Yani imeteleza igunga uko Ukaikuta igunga uko Wala la la
Eti apana taka tena Yani ni Yani ni Yana ni taka tena Oni ni, oni ni mie Sirutia ni matabishi Kacheze unakotezaga Sipashagi makabichi Akacheze
nikiona sura yako, nikiona sura yako, nikiona sura yako, najionea kasheshe. Kata simu tuko side, niondole kasheshe.
Chonde chonde,
ala ala ala.
Liko fit.
Ala ala ni aeti.
Bamiza season 9.
Si bose ki moko fiti.
No 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 no. No 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 no.
I'm a fool, but you can't.
Even the government agrees.
on Dangerous DJ. DJ Silva 256, the dope boy from Mambo City, Karamoja UG.
Thank you. big fuck, yeah. Pull up in a beam, too much too clean, I'm taller. Aye, don't foster, serious and other. A big time player, crib too big and gun. Aye, when flexer, yeah. Tina said gym, yeah. Too hot like a heater. My neck done froze like winter. Better young, kicker, yeah. Shy's tongue with picture. MJ on the sheet, thriller. Funny vibes every night, enter. Nanta lagata, Costa. I can start like fuck, huh? Pull up in a beam, too much to clean and taller. Aye, don't foster, serious and daughter. Yeah, a big time player, a trip too big and gone. Aye, when flexer, yeah, Tina said gym, yeah, too hot like a heater. My neck done froze like winter. Pompadour, liquor, yeah, shy's tongue, picture. MJ on the sheet, thriller, funny vibes every night. Hey,
I forget. The couple of the best. To the full set, the old time I got jet. The living up about this, about this, about this. Oh yes, my babies are, oh yes. Oh yes, my babies are, oh yes. If all the fish are covered down, period, you're not going to make a divev. Hey, I forget. The couple of the best. To the full set, the old time I got jet. The living up about this, about this, about this. Oh yes, my babies are, oh yes. Oh yes, my babies are, oh yes. If all the fish are covered down, period, you're not going to make a divev.
Kidimwi, hawa koko, kujifanya wakishua, kumbe roko.
Binadamu bwana.
DJ Amani, the mix master.
Binadamu bwana. Binadamu bwana. Binadamu bwana. Waonyeshe. Waonyeshe. Waonyeshe.
Shoga zake, wale wanyu wakuchune, aende zake.
Binadamu bwana.
Binadamu bwana. Hawana tena siri, mueleze mtu jambo mko wawili. Ila kesho tayakuta mtawa pili.
Binadamu bwana.
Binadamu bwana. Leo wanapendana, yani paka na tatu, wanachorana. Kesho penzi limekufa, wanafutana.
Binadamu bwana.
Binadamu bwana. Leo yuko Simba, kesho yuko Yanga, amesha timba. Sijasema ni Manara, mina imba.
Binadamu bwana. Binadamu bwana. Binadamu bwana. Binadamu bwana. Binadamu bwana. Waonyeshe. Waonyeshe.
You walk. You bounce. You walk, you walk, you walk, you walk, you bounce. You walk, you walk, you walk, you walk, you bounce. Tick tock, tick tock.
legging double. Hot crazy legging double. Speak a big legging double. Hot crazy legging double. Speak a big legging double. Hot crazy legging double. Speak a big legging double. Hot crazy legging double.
Did DJ Amani the mix master?
Tick tock, tick tock. Tick tock, tick tock.
DJ Amani, the Mix Master.
Supposed to be tight, right? Kill him, come, become the same, I thought, best thing with a man.
When I land so me on the sofa, so so far so good. Kony kony tetele.
Mambo freshi, staki kesi.
Baby kwani,
X-boy. Mambo freshi, staki kesi. Kaza keki, rato pesi. Sino baya, misi teti. Kani guoko, kona jeshi. Tupa chasing, money making. Kali checking, over checking. Kani racing, tuko fao. Nipe malkia, staki ashao. Nime chill kama kofari. Disi suwende, nime kuwa niti kwa saidi. Niko, sawa, sawa, wana gawa. Mundu strong, rungu kuya niya power. So, hindi go,
chini
jo.
I'm sorry if I did you wrong. Nimekukanyaga,
Mungu yangu wa iwaki strong Nikisha lewaga I'm sorry if I did you wrong Nime kukanyaga Mungu yangu wa iwaki strong Nikisha lewaga Iwalo naliwe situmiza mtu We naliwe sijanyacha mtu
Zama za gale nshainyeka
Sana
Kachani tu mininjoy huko zamani nshaumiswa
Sana
Kachani tu nilebata zama za gale nshainyeka
Sana
Kachani tu mininjoy huko zamani nshaumiswa
Maisha mafupi pipi Ukikunja kunja sura utazeaka Usikunja kunja sura utazeaka Usibane bane sana utazikwa na alo Enjoy Life is too short. Eti baby wangu anivuruge ubongo. Hata kazini kwangu anichanganye kichwa.
We, sio kweli.
We,
be a time.
As
Sikwambie mtutu tu bia tam. Bia bia mitungi bia tam. Aye bia tam. Sikwambie mtutu tu bia tam. Bia bia mitungi bia tam. Aye.
Please squeeze her 255. Please squeeze her 255. Please squeeze her 255. Please squeeze her 255. But Mizak season 9.
She don't want a Gucci design, but she do me something that time. She don't want a Gucci design. She don't want a Gucci design, but she do me something that time. She don't want a Gucci design. She do me something that time. See my body like your wine. And she do me something that time. She don't want Gucci design. But she do me something that time. My body like your wine. And she do me something that time. I go go loco. Give me a chop, give me a go solo. Busy la po tam 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 tam. Chuma ni ma sham sham sham. I go go loco. Give me a chop, give me a go solo. Busy la po tam 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 tam. Chuma ni ma sham 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 sham. My soap, my coco, to pick a coco, one popo, eo soap, my coco, my soap, my soap, my soap, my coco, to pick a coco, one popo, eo soap, my coco, my soap, my soap, a DJ, 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 DJ,
Mama came a whole detail, and a bit strong key, pull key, you mutter the rep.
mwen, jaba koko ne Hake feta ba nana ben Ra ou men Hake tena ba yi maba Bankala Bam pita kama pita kangala Gatala Bam pita kwa fela gashaya Gashaba Jaba tori sa khala
This is DJ Wiz Tyga, Dodoma, Tanzania. Tanzania.
I'm sorry.
the play button. Rewind that mega tune again. Because this is a true definition of dopeness. 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 This is DJ Wiz Tiger, Dodoma, Tanzania.
Kupigia titi for tat,
titi for tat.
Ukini kandia, nina kutimbia titi for tat,
titi for tat.
Ukini zingua, nina kuzingua titi for tat,
titi for tat.
Na ukimwaga bia, utailibia titi for tat,
titi for tat. Stressy for what? Njoni tupati kwani shingapi? Titi for tat. Stressy for what? Njoni tupati kwani shingapi?
Bwana we, unipendi basi bwana we, Stressy for what you wanna wear? Kwani ni mjigasi wanna wear? Stressy for what you wanna wear?
Ukinichukia, ninakuchukia, titi for that, titi for that. Ukinivimbia, ninakuvimbia, titi for that, titi for that. Usiponi cheki, sito kucheki, titi for that, titi for that. Ukinichiti, ninakuchiti.
Kamiza season 9.
Moja. Na wanangu dola moja.
nguwe na sitaze wene baba ikayale na munguwe na sitaze wene baba jet 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 kidogo jet mungu nani yo asante ba kumbo nani yo kidogo jet mungu nani yo asante ba kumbo nani yo
shida kwa ni kitu gani kima chichini dola moja shida kwa ni kitu gani kima chichini dola moja shida kwa ni kitu gani kima chichini dola moja.
DJ Junks, baby.
Yeah, wakati wanahanya kubombea kiti
Bamiza season 9
wanadanganya na navyozo kuchiti mio jicho lipo nyanya nisha kula kijiti na maguma kidibo kwa klabu mtiti inachojua masela huko mtani kuna dhiki ndo maana singishi hela wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera watu wanataka muziki mara kumi mwanangu wa Cinderella yeye apendagi makiki onanana umuziki na uweza kuimba na kucheza ona unavyonipendeza ni majirani wameanza kunigeza umuziki na uweza kuimba na kucheza ona unavyonipendeza ni majirani wameanza kunigeza amya teacher a teacher konde Teacher Bonde, I'm not teacher
Bonde, teacher Bonde, teacher Bonde.
The girls of the Bonde, only the young Makina.
DJ Jones,
really, really, really. The girls of the Bonde, big festivals and then small bars. Tell them I'm gonna step on my figgy. Chiggy, 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 chiggy. Bring it, young Makina.
Follow me on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ J-O-N-X, DJ Jones.
Chese nae Na bada ingomba ntoke nae Mwambia ntaka nchese nae Na bada ingomba ntoke nae Anyo taka cho waita late Hili ntali paswe na shaka Anyo taka cho waita late Hili ntali paswe na shaka
Kalipa me
Changa changa nizijaze kwa kibubu Yapo ataka kibanda nikajenge uko pugu Mana nyumba za kupanga nisha zichoka vurugu Eti kwani wao waweze wana nini Na mimi nishindwe na nini Nisha choka siku zote kuwa wachini
ma ofisi ni Mulo sema olewi, olewi, mbona kaolewa Mulo sema abewi, abewi, mbona amepewa Kahumi wangu, kutimiza noto zangu Nasema mwaka huni wangu Kwa baraka za Mungu wangu Hello
Hakuna Mungu kama wewe baba Hakuna Mungu kama wewe Yahweh Hakuna Mungu kama wewe baba Hakuna Mungu kama wewe Yahweh
Season 9 Follow on Facebook, Instagram and Twitter at DJ Jonx The Spin Site.
I'm gonna make you mine.